Sai.
If you want to do, yeah, about man, you already know me. Yeah, the cover coffee.
Oh, it's a bike in the simple.
Yeah, fear my love with
Ndesha ine. Okutemwa na footine. Na footine. Ichirenga ine. Oh, Lyonse ine. Nine bo bashafe ine. Bashafe ine. Oh, Lyonse ine. Nine bo bashafe ine. Bashafe ine.
Attack in the moiche, yo pamuti muka kalena heart attack. Ukupone na mola vani les, kuli ticho wakula mfundai.
Ndesha ine, ukutemwa na footine. Oh, nomba ine, jaishiwe chirenga ine. Bashafe ine. Lyonse ine. Nine bo bashafe ine. Bashafe ine. Lyonse nga ninjikala ine. Naipusha ine. Nine bo bashafe mfirama. Mufilamba ine. Oh, Lyonse fuka mina fie. Uli kabumba ine. Akampale no mana kashumu suma. Ndesha ine. Okutemwa na footine. Na footine. Ichirenga ine. Oh, Lyonse ine. Nine bo bashafe ine. Bashafe ine. Oh, Lyonse ine. Nine bo bashafe ine. Bashafe ine.
Oh, I try you kupone la mulafu. Bakuisabesa kwa niwa malaika. At the end of sound cafe nightmare. Au makalailai akusha mupeni. Fya malafu vifya vana tocha. No wando kufolinga foringa too much. Taifuwa ikabiki twalishika. Nane mbuna nino kunu inapona dumwae.
Ndesha ine. Okutemwa na footine. Na footine. Ichirenga ine. Oh, Lyonse ine. Nine bo bashafe ine. Bashafe ine. Oh, Lyonse ine. Nine bo bashafe ine. Bashafe ine.
I don't know.